download it.
Yes, we not so one, you know, one, you know, my one. Where's the Livia Kenile? DJ Yanga Ball.
I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do.
Kale fela kwa chenu ukanipang sasivi. Wena nonia nile ni kukete wa TV.
Yes.
Ufelile au sana musika. Kona utea kuna nitoku kunilika wena. Ani upula mitengi yale. Matesi ya kote ya mbole.
Aha.
Inge msali vaspale. Likala voza chenu kushwa nilivale. No matila malaiti kusiaka palamba. No sawoni zezi mwabuse wa mulamba.
Wante.
Mina kimine mate yamba. Utea kuna pateka mautu ni kamba. Nani kuwate no ikiza makoko kumeka kunjikoke ingenji konchoko. Nani toile manenge uchuku kuneliwa kipula kuntumanga skoko. Noli hauko ni kuchilinga nina. DJ Yanga mchawa kwa buina. Esino ipo natunga nangana kutachwa ni kachenu wape utekuna. Noni sianga famu nanga wanuka na wana inge kuri mwanjini kawa koloka. Koloka ilu na nyelu wa shimani kola tela kaofela kuiputezi
wazila. Ala ni kuwatanga maiti.
Na na.